sana. Ilikuwa tu mwaka jana. Sambona tunanyimana. Wengine wanapeana. Ndo mchezo gani mamba fake promise? I tungejua jinsi gani na miss. Unaringaringa kababa kwa polisi. Mi mwenyewe kunipata sio rahisi. Oh, December, oh December. Ndota nipa tararina. Si ulisema December, oh December. Ndota nipa tararina. Nisubiri December. Tutanipa tararira. Si ulisema Disemba, oh Disemba. Tutanipa tararira. Nisubiri Disemba.
Shapigwa kibendi, low key player. Pangu na pretendi like you care. Umepita na wengi na it's not fair. Naona mauza uza. Shabi kwa kipendi low key player. Pangu na pretendi like you care. Umepita na wengi na it's not fair. Naona mauza.
Ndo mchezo gani mamba fake promise? I tungejua jinsi gani na miss. Unaringa ringa kababa kwa polisi. Mi mwenyewe kunipata sio rahisi. Oh, December, oh December. Ndota nipa tararira. Si ulisema December, oh December. Ndota nipa tararira. Nisubiri December.
December, oh December, tutanipa tararira. Si ulisema December.